bese khonkothile sebethule ngoba thina sesibhobile nalo lipiano lokukokoti umelela ukhona nayo kokoti bathi siheavy thina ngokoti namanje satrainer thine makhoni kamalami leshisa lapha emakhulini yazele bhosheshe nalokokoti zonke lezi zinja bese khonkothile sebethule ngoba thina sesibhobile nalo lipiano lokukokoti umelela ukhona nayo kokoti Tina ngokoti namanje setrela thine makhuni kamala mileshisa lapha emakhuli ngalena mifuno kwayisuka ngibekezele nje nginethemba ngizonyuka ngeke ngilahlithemba noma nzima ngizofuya ngibatshela zonke insuku nami ngizonyuka ngalena mifuno kwayisuka ngibekezele nje nginethemba ngizonyuka ngeke ngilahlithemba noma nzima ngizofuya ngibatshela zonke insuku nami ngizonyuka Ngalena mifuno kwayisuka ngibekezele nje nginethemba ngizonyuka ngeke ngilahlithemba noma nzima ngizofuya ngibatshela zonke insuku nami ngizonyuka Ngalena mifuno kwayisuka ngibekezele nje nginethemba ngizonyuka ngeke ngilahlithemba noma nzima ngizofuya ngibatshela zonke insuku nami ngizonyuka Yazele bhosheshe nalokokoti zonke lezi zinja bese khonkothi sebethule ngoba thina sesishobile nalo lipiano lokokoti umelela ukhona nayo kokoti Tina mokoti namanje satrena thine makhuni kamala mileshisa lapha emakhuli yazele bhosheshe nalokokoti zonke lezi zinja bese khonkothile sebethule ngoba thina sesithobile nalo lipiano lokokoti umelela ukhona nayo kokoti bathi siheavy thina mokoti namanje satrena thine makhuni kamala mileshisa lapha emakhuli
She's all up in my coolie.